duhere kuri wowe Mireye Kagabo, niki cyagaragaje ko muri abahamya b'urukundo mu muhango wabereye Buruseli?
Murakoze Veniste kuri icyo kibazo. Kuba abahamya b'urukundo ni ibintu turi kwiga tugishaka kugera ikirenge mu cya Kizito Mihigo, tukaba twarahuye abenshi bavuye mu mijyi itandukanye, ndetse bamwe muri twe twari tuvuye ku mugabane utari uw'u Burayi. Abenshi tukaba twari twarahujwe mu by'ukuri no kubura iyo nshuti yacu Kizito Mihigo. Uwo munsi waranzwe gusa n'indirimbo ze, ndetse no kuvuga ku butumwa yari yarasigiye abandi bavandimwe twari turi kumwe bo muri KMP Belgique. Tukaba twari ndetse tunari kumwe na bamwe mu bo yagiye asigira ubundi butumwa nk'abantu bo muri Jambo, ndetse na René Claudel Mugenzi, bose bagiye batuganirira kuri iyo nshuti. Bikaba byari ibintu byiza cyane, kuko uwo munsi wari umeze nk'uwo twari twarifuje kuba twabamo turi kumva indirimbo za Kizito Mihigo gusa bazidushyiriye ku mpapuro, turi kumva amagambo ndetse tuyaririmba. Byasaga nk'igitangaza, byaradushimishije cyane.
Fideli Kabera, kuba umuhamya w'urukundo nkawe urebye inzira wanyuze mu kiri mutoya na n'ubu ntago urakura cyari muto, ubona urubyiruko rw'abanyarwanda rwumva rute umurage mwitirira Kizito wo kuba abahamya b'urukundo mu Rwanda rw'ejo?
Urubyiruko rw'abanyarwanda ruratanga icyizere, kuko urebye nkabo twari turi kumwe ejo, uwabashije kuvuga wese afite ikintu, uburyo bwe ku buryo bwe ku giti cye avuga yamenyemo Kizito. Abenshi mu rubyiruko abakiri bato cyane ntabwo bamumenyeye mu bihangano bye, ariko hari n'ababanye nawe, hari abo bafatanyije, hari n'abatubwiraga rwose ati indirimbo yayihimbye ari mu bihe binibi. Buri wese afite uburyo yatangagamo ubutumwa bwe, ukumva ubutumwa bwa Kizito bwamukoze ku mutima, ariko buri wese yageraho yavuze ati ubwo twagiriye urwango tuzaba abahamya b'urukundo, ukumva rwose buri wese abivuze n'akantu kagiye gacengera mu mutima. Noneho twari twanahereye no mu misa, mu masengesho, tuvuga tuti rwose n'Imana kuko yarayikoreye, yari umuyoboke, yahimbye indirimbo zayo, yatanze ubuhamya bwinshi, nayo twumve kandi yumve n'ubwo butumwa bwe, ikomeje gufasha urubyiruko cyane cyane kubera yuko nirwo ejo hazaza. Ariko habaye n'umwanya wo gusengera n'abayobozi no gusengera n'ababyeyi n'abakuze, kugira ngo bose bajye muri uwo murongo, buri wese mu buryo bwe yabashishijwe, tubashe kwinjira muri ubwo butumwa bwa Kizito. Ku giti cyanjye rero nkaba navuga ngo icyizere kirahari, ndebye uko urubyiruko rubyitwaramo, kandi nawe uhari ndizera ko Imana yarangije kumwakira, kubera yuko mu bemera twemera ko umuntu yavuye mu buzima bw'iyisi agira ubundi buzima ajyamo. Nizera ko nawe mu masengesho yacu atuvuganira akavuga ati rwose buriya butumwa buzakomeza bugere hose. Niyo mpamvu rwose nk'uko Mireya yabivuze n'abantu twari kumwe bo muri KMP Belgique bemeye gukomeza gutwara ubwo butumwa bwe, n'abandi bavuze bati tuzabibashyigikiramo rwose, ukumva icyizere kirahari.
Mireye Kagabo, nkurangirizeho, abenshi mu bagize umubare w'abanyarwanda benshi n'urubyiruko bangana nawe, ubona ari uruhe ruhare muzagira mu kubaka u Rwanda rutazongera kugira amateka nk'ayo rwanyuzemo?
Nk'urubyiruko nshimishwa cyane no kubona yuko abo turungana, n'ubwo rimwe na rimwe icyasha kijya kijya ku bantu bose, ahubwo nkabona ko urungano rwacu rwagiye rusa nk'urwigishwa ibintu bidahari. Bikaba binshimisha cyane kubona umuntu twanganyaga imyaka yaravuze ku bwiyunge, nge nibaza ko ari bwa bwiyunge nyabwo, bwa bwiyunge twaganiriyeho cyane kuri uwo munsi, tuvuga ko ubwiyunge ari ukwiyunga n'umuntu ubwe ku giti cye. Bikaba binshimisha cyane kuba nari kumwe n'abantu batandukanye, twumva ibintu kimwe, twumva yuko mu gihe tugezemo ari igihe cyo kugira ngo twese dusigasire ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda, tureba kuri abo bantu baba barahise, twumva yuko kugira ngo twebwe tugira amahoro icyo kintu cyo kubabarira atari wa wagize ababyeyi cyangwa abavandimwe gusa bazize genocide ahubwo n'ibindi bitizwe ze genocide bose twese tukabirebera hamwe tukabona yuko mu mitima yacu kugira ngo dukire tugomba kubabarira noneho na justice kazaza ariko twabanje gukira ibikomere murakoze
Mireye Kagabo ndagushimiye cyane kuba kakanyu hajejwe ijya America kimwe nawe Fidele Kabera
mukomere Murakoze namwe kuri ubutumire
Murakoze